Wow, wow, satellite entertainment, Saga boy, Jalwa boy. Producer Nigaro on the beat, big and go my talk it. Wow, look at things and you better go and go to it. Look at doggy patch, look at doggy for the way. Look at things and you better mother go to come. Look at doggy patch, look at doggy for the way. Look at things and you better go and go to it. Look at doggy patch, look at doggy for the way. Look at things and you better mother go to come. Look at doggy patch, look at doggy for the way. Tell me na sikiliza wanasema sisi wapigaji ya muziki sisi bado jua kuchunga wa baby pesa ambao inawezekana tushunge nayo wa baby yote tunakipeba tunayenda tunapiga nayo muziki muziki cheke abi win juju watch you wanna boy with a new car kwa kungo money sende muromo kwa good money cheko lukwa tingwe shiwa koyo kuduwele cheko lukwa yeo shiwa koyo kuduwele saga biha wa shiki look at tingwe sende peri koyo kuduwele looky doggy pache looky doggy for duke look at tingwe sende peri mato koro kongo looky doggy pache looky doggy for duke look at tingwe sende peri koyo kuduwele looky doggy pache looky doggy for duke look at tingwe sende peri mato koro kongo looky doggy pache looky doggy for duke. Wanatoka wapi, wanienda wapi, wanapoteza bati yangu wapi. Kiaika kani, kishitu kakani, kirinyumu kisapara kakani. Saka boy Jalwa boy, saka boy Maketa boy. Ha, wani, inani anabizana. Wakati mina fanya kazi wana ni wana kuona nikifanya. Kama mina pata wana wanja kuniroga bati yangu wana yiba wana peleka wapi. Wapi, watakwama na matatizo yao. Mapuri ya beka timu teacher tima kipeka. Nena nena kana tiu kana nwangu kishaku. Nikaroga mukisa para kikwalo kitero kakani. Kibiji kumasendi mikine ah. Insaga boy shini au wanataka wayende mbele wa mina mwaga au kama maji. Chabana mboka panzudu. Mina wona wewe sikiyo sauti ya saga boy. Mina wisha wish upani wengu, wengu. Satellite entertainment. Mina take toke moto. Wanyo wanasema sisi iku maua. Sisi siyo maua. Bending, bending stage. Wamako machanda ushe manager. Ukumumute juba siri senda romo. Nika waking go niku mitingua. Wajuru weri watiye malu. Upan road brother, the biggest brother. Dokta unoba Japan na mboka panzudu. Fanya kazi na nguvu utapata. Utapata satellite entertainment. Enatoka jasu, tunatua jasu. Tunacheka, cheka. Wanji wana sarawa. Sisi mwano mwano, mimi bana kuwacha. Tail boy, Araston, sheku mikupara. Morning star, upay kade wana wia. Wah, mina kwama yangu wapu. Abijika kenya bimi wanga. Ha, look at tingo sende peri kwenye kuduwe. Look at doggy pache, look at doggy for duke. Look at tingo sende peri mato koro kongwe. Look at doggy pache, look at doggy for duke. Look at tingo sende peri kwenye kuduwe. Look at doggy pache, look at doggy for duke. Look at tingo sende peri mato koro kongwe. Look at doggy pache.